kata. Tafuta mwingine, penzi pole ni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kinwabia kunjane. Halo kwambia utongo, spimuongo. Wembichi bado unalipa so kitoto. Tuna niona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha Snapchat video tatasi wasapu insta. Yani mtani komo tanijua, tena kusha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kido. Kamuna nyota kali, piga miruzi kidogo. Kao megonga nisha magali, piga kelele kido. Weka mabingwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, sizani kameni komoa. Tena najikubali, wananizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinichiti mina danga, sijaja kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu nachukua. Oh, sina gafagio kilo safi baria. Ushuku niye poa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache aende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwezake. Wanyeshe wako uchisi wako achika wo. Kudanga mpako zeni sikari anzisha wyo. Unasema miunoya paka chongo unaisusa yo. Mwendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda utaliweka wasta posti posti mapicha. Ah, Snapchat video status WhatsApp insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua, yani kwisha kabisa. We kama unajikubali, piga kelele kidogo. We kama unanyota kali, piga miruzi kidogo. We kama umegonganisha magali, piga kelele kidogo. We kama bingwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Haji, wejo ni joea. Ha, salimia suri vega. Uda mchina? Ah, teji yedi. Wapinda lai. Kari yako kama vipi, we chutam. Mama inama. We tikisa moja moja dana dana. We chutam. Mama inama. We tikisa moja moja dana dana.
Kigimani unanikosha, ah, ukikata, ah. Na kuna umejitafuto umejipata. Pereka mkono papa, seshika paja, ah. Miondo kwa kibao, kata kauna kata, kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga mila mtizi kicha wangu. Anisalimie sana Young Business. Na KDK Bebele. Baby Blanco. Technical engineer, she's in my picture. Weka, iyo boro jo dansa. Madam Lisa Lisa. Oya goodie master.
Scuba beats.
Iyo GB gang for everybody. Everybody.